Abaningi abaculayo abeZimbabwe sebecula bengaphandle kwelizwe besuka eZimbabwe ukuyahlala ngaphandle bezama ukudinga ukuphila. Namhlanje sivakatshele khonangale ngaseMzantsi Afrika lapho kulo Simba City.
Hello, kuzalwa ngiSimba Rashi Charandura. Ngizalelwe kwaBulawayo esizinda esengikhulele khona. Ngifunde isikolo eHlathi Secondary School, ngaqedisa eFounders High School, ngaye college eZim College.
Ukuye usemculweni, iqala kanjani indaba yakho na ukucula?
I think ngi-influenced ngabantu ebemphila nabo njengomama. Umama ubecula nje ecaweni and bekuyisipho sami and I ngisilandele ngenhliziyo yami yonke from ngiyingane encane. And then ngikhule ngilalela abantu abanjengo-Oliver Mtukudzi, Thomas Mapumo, Bob Marley, Peter Tosh, influence from music yasekhaya.
Bethe uSimba C ijaha labontodisa Juma oBulawayo hlangana naye lapha-ke eMzantsi Afrika. Unendlalade lakhe alikhiphileyo lonyaka ngo-June lithiwani?
Then i-album yami ibizwa ngokuthiwa i-Changing Chords, ine-14 tracks. Ngifitsharisha ama-artist amaningi like o-John Dellinger, iproduce ngupapi Nsenga, Alastair Mshoriwa, who has produced a number of hit songs ekhaya.
Ukanya ke uyathandeka uSimba C. Sikuhlelo labantu waza waza Friday. Yena usebenze labantu abaningi kwamagama.
Ngike ngadlala lo Yvonne Chaka Chaka, who is also a mentor yami. Ngidlale labo Vusi Nova ku Evening of Love earlier this year, eSun Arena ePitori. Vusi Nova, Kelly Khumalo, Ndando, Something Soweto. Abantu as well that are about influence in music as we speak. Within those years, sengwazi senghambe places like Germany, Italy, Netherlands, Spain, touring. Ngihamba ngicula zonke lezi ndawo around Europe, the Schengen area.
Ungakathi bethe weSimba C, i-album yakho le itholakala ngaphi nxa ungabantu abafuna ukusekela ngokuthenga umculo wakho?
So yona i-album itholakala right now in stores in South Africa, and online you get it on iTunes, Spotify, Amazon, Tidal, Google Play Store, Shazam, Deezer. It's available. Laba babefuna amakhophi bengekho lapha eGoli, ungakwazi ukuthi be-order through i-website yethu, which is www.simbaci.co.za.
Awuzwa-ke yizwi ingoma zikaSimba C nguye besilaye kuhlelo labantu, uhlelo Woza Woza Friday. Kungena nje ukhona ngale ngaseMzantsi Afrika. Seyivala-ke kuleli viki sithi balaleli, hlalani khona ezinhlelo zenu emsakazweni wenu weStudio 7. Igama lami nguJesus Banda, lisale. I ain't needing no fake love no more. Baby girl, know that I ain't coming back to you again. I've been warned, I've been told so many times, but I chose not to listen now. Cause I was infatuated, blinded by my feelings. Now I'm gone, there you are.
I ain't gonna make no more, because it's fucked up out here.